Sfusaba lele Togoza wena mfethu Uye futu zame
Ay, uye futu zame
Indele ndlela mtakwethu zitha sethu zane Sgcwele ngohlame
Sgcwele ngohlame
Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Uye futu zame Uye futu zame Uye futu zame Uye futu zame
Yazi zitha sijabula maswele kanzima Umuntu omnyama ujabula mawusokola Maloku kokota kungahlangani Olo Bepisa Bepisa inhliziyo Unikele ngempilo mtakwethu Uzongibona Uzongibona Umntana uzongibona 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 Nami uzongibona Umntana uzongibona Uzongibona
Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Uye futu zame Uye futu zame Uye futu zame Uye futu zame Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Uye futu zame Uye futu zame Sabalele Togoza wena mfethu Uye futu zame
Ay, uye futu zame
Indele ndlela mtakwethu zitha sethu zane Sgcwele ngohlame
Sgcwele ngohlame
Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Uye futu zame Uye futu zame Uye futu zame Uye futu zame
Yazi zitha sijabula maswele kanzima Umuntu omnyama ujabula mawusokola Maloku kokota kungahlangani Olo Pepisa Pepisa inhliziyo Unikele ngempilo mtakwethu
Musuphela amandla mtakwethu Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Uye futu zame Uye futu zame Uye futu zame Uye futu zame Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Musuphela amandla Musuphela amandla mtakwethu Uye futu zame Uye futu zame We are good to die.